Mangadunyiswe uJesu Kristu. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu, uthando lukaNkulunkulu uYise obuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami, ngifisa ukuba sifunde incwadi njengoba ibhalwe ngumprofete uEzra. Kwathi sekufikile isikhathi uNkulunkulu Somandla wayesevusa umoya kaKairos umbusi wasePersia ukuze kugcwaliseke izwi lakhe ayelikhulume ngomlomo kaJeremiya. Ngonyaka wokuqala ukubusa kwakhe uKairos umbusi wasePersia wamemezela kuwo wonke umbuso wathi, usho njalo uKairos umbusi wasePersia uthi uSomandla uNkulunkulu uphezu konke unginike yonke imibuso yomhlaba. Nguye ongiyale ukumakhela indlu eJerusalema kwelakaJuda. Yilona yilowo phakathi kwenu ongesizwe senkosi uSomandla uNkulunkulu makabe naye. Makaphindele ekhaya ezweni lakubo aye Jerusalema lakwaJuda. Akhe indlu yenkosi uNkulunkulu kaIsrayeli, lokuphela uNkulunkulu waseJerusalema. Noma bengakuphi bonke abaseleyo bakwaIsrayeli abazohamba, mabasizwe ngomakhelwane babo. Mababasekele ngezipho ezinhlobonhlobo, ngezinto zesiliva nezegolide, nangempahla, nangezilwane zokuthwala, nangeminikelo yendlu kaNkulunkulu waseJerusalema. Basebesuka abakhulu bemindeni yakwaJuda neyakwaBenjamini, nabapriste nabakwaLevi, bonke abanhliziyo yabo uNkulunkulu ayivusayo, ukuba bakhuphuke bayokwakha indlu yenkosi. Bonke ke abakhelene nabo babasiza ngezinto zesiliva negolide, nangempahla, nangezilwane zokuthwala, nangamagugu amaningi ngaphezu kweminikelo eminingi. Yangithinta le ndaba, uyazi ngibuka ukwenza kaNkulunkulu akuve kuhlukile kunokwenza kwabanye abantu. Mhlawumbe into yokuqala kumina engithintayo, kwathi sefike isikhathi uNkulunkulu wavusa umoya kaCyrus umbusi wasePersia. Mhlawumbe into yokuqala kumina, kuthe sekufike isikhathi, uthi obhala kahle encwadini kaMshumayeli athi konke kunesikhathi sakho. Konke ongaphansi komthunzi welanga kunesikhathi sakho. Le ndaba kumina ngiyibona ibalulekile ngoba siphila esikhathini la wonke umuntu uyachamazela. Wonke umuntu ubheke izinto zakhe. Wonke umuntu ufuna kulunge okwakhe. Bakhona abayibuka bephelelwa isikhathi, bakhona abayibuka sekunesikhathi eside belindile, bakhona abayibuka bangazi ukuthi iyozala inkomoni. Kodwa bonke bayakhala ngesikhathi. mhlamba inkonzo evuka kumina kakhulu kuthe sekufika isikhathi athi obhala kahle ukubuka kuka Jehova uhlukile kunokubuka komuntu athi usuku lodwa lufana nenkulungwane zeminyaka kuthe sekufika isikhathi ijulile le ndaba uma siyibukisisa ngamehlo okukholwa ukuthi khona ezinye izinto esingayikhulekela khona ezinye izinto esingayifastela khona ezinye izinto esingayilindela kodwa uma isikhathi singakafiki ngeke uNkulunkulu akwenze okunye okungithintayo ngale ndaba ukuthi sithe isikhathi mase sifikile athi obhala kahle beka ngenza konke kube kuhle okungithintayo ubani uNkulunkulu amvusayo ukuze lo msebenzi awufunayo wenzeke yangithinta mina leyo ndaba yangithinta indaba yokuthi ukuze lo msebenzi wenzeke kahle kuze lo msebenzi wenzeke kahle uNkulunkulu uvusa inkosi yasePersia abangayazi kahle le ndaba abakhumbula ukuthi le nkosi yasePersia iyona ekwaze ukuyolwa yanqoba isizwe saseBhabhiloni la ekwakuthunjwe khona abakwa-Israyeli ithe inganqoba yabathumba beza kubona kuyena mhlawumbe into engifuna ukuhlala kuyona angahlali kakhulu ukuthi le nkosi indlela eyayikhulisa noma eyayiphatha ngayo umbuso kwakuyinkosi enjani okwamanje ngisafuna ukuthi uyazi uNkulunkulu uma esefuna ukukubusisa uyosebenzisa nanesitha sakho uyazi uNkulunkulu uma esefuna ukwenzela imangaliso uyosebenzisa nabantu ebeningayitsheli ukuthi uNkulunkulu angabasebenzisa Namhlanje uNkulunkulu uvusa umsebenzi wakhe ngesitha sabantwana bakwa-Israyeli. Uyazi uNkulunkulu uma esefuna ukwenza imangaliso empilweni yakho uzosondeza isitha sakho. Mhlawumbe wena uzohlala enyameni uyibuza ukuthi Nkosi yindaba usibanibani abelana yindaba usibanibani angalimali yindaba usibanibani angashoni yazi kunabantu abasilimazile kunabantu abasiphule imimoya kunabantu ababulale imindeni yethu kunabantu ababulale ikusasa lethu kunabantu abasikhulume kabi sakhuluma ngabo uNkulunkulu Sabaceba uJehova. Salindele ukuthi uNkulunkulu uzoyiphiniselela, salindele ukuthi uNkulunkulu uzobapanisha, salindele ukuthi uNkulunkulu uzobashaya, salindele ukuthi uNkulunkulu uzokwenza izinto ezimbi kubona bese kujabula inhliziyo yami kodwa uNkulunkulu akaza kwenza. Akabashayanga uNkulunkulu. Akabapanishanga uNkulunkulu. Ebese mhlawumbe enhlizweni yami kuba buhlungu kanti nansi inkonzo engimbona uNkulunkulu eyivusa usebenzisa isitha sabo ukuze bakwazi ukubuyela ekhaya mhlawumbe ehleli kimi enhlizweni yami ukuba uJehova uzosebenzisa isitha sakho uNkulunkulu uzosebenzisa yena lona inhliziyo yakho ebisimzonda athi uNkulunkulu ngizosebenzisa yena ukuze ngikwazi ukuweza wena ukuze ngikwazi ukubusisa wena ukuze ngikwazi ukuphelelisa amandla enkazimulo ngawe yazi uNkulunkulu uma ezosebenzisa lezitha zethu mhlawumbe ubesibizele enkonzweni yokuthi angazondi yebo ngishayekile yebo ngilimele kodwa ungazondi musukuzonda ngoba ukahlela kaNkuluNkulu uhlukile kunokahlela kwabanye abantu. Ukuphinsela kaNkuluNkulu kuhlukile kunokuphinsela kwami. Ngiyamthanda uNkulunkulu. Sebenzisa isitha sabo babuyisele ekhaya. Konje yokugcina engithintayo uthi buyelane emuva niyokwakha umuzi kaJehova. Mhlawumbe inkonzo evuka kumina ukuthi bangake kuthina ebekumele babuyele emuva bayokwakha bavusa amanxiwa. Bangake kuthina ekumele babuyele emuva bayokwakha, bayosiza, bayophukuza, bayobonga labe vela khona. Ndlovukazi yezu laibe nathi sibusise sivikele isikhanyisele nguyise nendodana nomoya ocebileyo. Amen.
Oh, Lord.